That's the deadly, deadly.
Decline, you napenda dick priding and the kibbe al kibba and the teta. Aki kuma red cook sublime. Ju reza kukari away a man sabai. You jiro, yes, yeah, zangu's clean. Kauki juta stack, he zero. Touchdown, 400 degrees, kwa itro. He's in Zagukuramo, he's in Zagukurumo. To Lipatana Utumoni Kadai. Kununa fanya job legally, akasema neshi umo.
Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka. Utajipata kwa baba blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya Luna, nimepata mshahara. Contra ni karagwa, ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family. Ya wengine mother Kambali na trapper, ispace na mata. Kubanja na me unless ni Benjamin au Kappa. Antaka 16 rounds, anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspo ni wa shifti ka clock. Sikuandika I love you, ilikuwa gataipo. Na balance kwa grau, migun tatu tripod. Hi, njege ntaka bribe, ki, mbege si cha mine. Hi, denge ntaka pipe, hi, nyege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
His stance.
Njerende, zungusha kiuno alafu wacha iende. Zungusha uyo mblena alafu wacha ende. Vijana wana rada mta, tuka kuja nao kwa show. Promoter na tete mbaya, atikume chrome. Kukinyesha ni goda na cam, doma na vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, just my turn. They say they want me in Dubai, just my come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Na mi huwaga kreki, mongo waga empty. Mi nasaka hesi, waga waniwezi. Wanalamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go bitch fetch it. Go bitch fetch it.
Falling on me.